Escape
it.
Ngakhale nilipe mpamvu zousha makolo kumanda koma nilinazo mpamvu zotamanda zina la chauda pano pazikowa ndine mwana wa masiye koma situationi zizalesa kutamanda inu.
Badwene kaine nauna kumbukani kumbuye neze na makolo chauta mulungu anisunga ama nisunga mpaka lelo na kula tieni cheti kwilizale manja pa mauzi tipushike kubaza tuwe bali mo misauzi. Lord, you said the time for death, you said tikamula ndilani tili save. You said the time for killing and you said the time for healing. You said the time for tilling down, you said the time for building. Dima musiba bonse inumbuye mabutu yanga yonse nitulira inumbuye.
Ngakhale nilipe mpamvu zousha makolo kumanda koma nilinazo mpamvu zotamanda zina la chauda pano pazikowa ndine mwana wa masiye koma situationi zizalesa kutamanda inu. Makolo kumanda koma nilinazo mpangu zotamanda zina la chauda pano pazikowa ndine mwana wa masi.